BBE.
Yeah. Astag girl, na naughty boyfriend, na da da. So de best.
Nazi na chakumba, akumba kumba, bakaruba magumba. Kule misaba no siba kwecho, usala waba no siba kwecho, man. Kutaja nyo siba kwecho, the punishment yari ba special.
Man, follow me.
Unjo changa sauna, untaga zanga tali na stamina.
Siba kwecho,
kuchukula no chita, ina pamara buwanyo ulava.
Siba kwecho,
unjo changa sauna, untaga zanga tali na stamina.
Siba kwecho,
kuchukula no mara. You make me a naughty boyfriend. Tugende wakatoka waneka slice. Kawaini kutere muka icy. Babu chenkera tukueka selfie. Kasasane balikane. Baby, hey. Onjo changa sauna, untaga zanga tali na stamina.
Siva kwecho,
kuchukula nuchita. Nina pamara buwani okulaba.
Siva kwecho,
onjo changa sauna, untaga zanga tali na stamina.
Siva kwecho,
kuchukula numara. Nina pamara buwani okulaba.
Siva kwecho,
olina kachiwa pakinze. Atolina anja ulo yu watali kopisa mibadi. Bamba gwe masana, evi gambo tevisa sula landlord na umbemu. Tosa WhatsApp number, we got a call for that song of mobile money. Why you want just sitting? Could it be loving it?
Baby,
I am just sitting.
Na boss bubble na holy man now. Ale tasa gang inga tuza aganaga. Na musanga wa wolbeta kukabaga. We ya mwenyeza na loza ya matira kumbi. Aya kala bali bali na bisimbi ni mugamba baby. Hey, onjo changa sauna. Untaga zanga tali na stamina.
Siva kwecho,
kuchukula nuchita. Nina pamara buwani ulaba.
Siva kwecho,
onjo changa sauna. Untaga zanga tali na stamina.
Siva kwecho,
kuchukula numara.
Kuraza kaskunda,
ye mama.
Muna kobe sababanda,
ye mama.
Kuraza kaskunda,
ye mama.
Chaka doctor.
Chukule mugu mugu mugu. Kude kali daru. Njokola tuchukule mugu mugu. Baby, njokola merama.
Oyagala tuchukule mugu mugu. Wafuse kali daru. Oyagala tuchukule mugu. Tifansalida. Tichikolemo, kula wallets. Tichikolemo, visa to America. See your honeymoon, no more Tanzania.
Hey, onjo changa sauna. Untaga zanga tali na stamina.
Siva kwecho,
kuchukula nuchita. Nina pamara buwani okulaba.
Siva kwecho,
onjo changa sauna. Untaga zanga tali na stamina.
Siva kwecho,
kuchukula numara. Nina pamara buwani okulaba.
Siva kwecho.